sweet Afro banger.
Uzuri wa macho yako yananifanya wengine sioni. Sauti yako kinanda kukupigia mwenzako sikomi. Harufu yako baby nanivutia nashindwa sigomi. Oh, unanipahama, unanipahama. Penzi lako full tabasamu.
Ni nyama gani ulonipani? Mbona radha yake tamu kuliko kuku yani? Uzuri wako na malaika mpishani. Taha za peponi wanipate duniani. Ni nyama gani ulonipani? Mbona radha yake tamu kuliko kuku yani? Uzuri wako na malaika mpishani. Taha za peponi wanipate duniani.
Baby girl, wine for me. Wine for me. Bend down, wine for me. You are the one for me. Baby girl, wine for me. Wine for me. Bend down, wine for me. You are the one for me.
Nipe leo, hata kesho, ila usinione ngafi. Wanangenga, piche kesho, utachana kiko wapi. I wanna spend all my moolah for you. If you open my heart, the only one is you. So fine, good. How pindaki maku. Namba nani nyuma kichuku.
Ini nyama gani ulonipani? Mbona radha yake tamu kuliko kuku yani? Uzuri wako na malaika ampishani. Taha za peponi wanipatia duniani. Ini nyama gani ulonipani? Mbona radha yake tamu kuliko kuku yani? Uzuri wako na malaika ampishani. Taha za peponi wanipatia duniani.
Baby girl, wine for me.
Wine for me.
Wine for me.